magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay dhibaatooyinka isbeddelka cimilada iyo sidii xal waara looga gaari lahaa. Shirka waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaa ka qayb galay shirka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya, agaasimiyaasha qaar ka mid ah wasaaradaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, wakiilo ka socday hay'adaha samafalka iyo xubno kaleeto. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Diin Xaashi ayaa ka warramayay ujeedka shirka.
An invitation kuna sendirni an sadasun koor qabtaan geek wali gobada haynaa consultation meeting ama meel raayis barnaamij oo linku hadal u qaabki linkud bi fadi an proposal ki kasab sanay isbeddelka cimilada an wali ku maad dagaan hay'adda Green Climate Fund oo fankun dibti FAO Somalia oo yaan meel raayis wali furi doonta an hay'adu inta isku kooy an UN ka hadan an international ka hadan wasaaradaha line ministers ka hadan wali isugu baahanya an in isin taladin ka darsataan mashruucun haddii lagu qoro hay mashruuceed muhiim ah waay sidaas noqon kartaa Koonfur Galbeed wali kuma dadan meelo oo eed insaamayt isbeddelka cimilada ama kala imid janjiga fatahadiyan in nagadeen abaaro farabadan adeedii ee koor qabtan dhulkiya nabaad guuri geedo yar la jaro hay marka wali limbaanya taladin ga limbaanya ee meel wali joogdana ee go'aan ku gooyo hay marka wali limbaanya ee mashruucun la qoro hay mashruucas in taladin ka darsataan fikradooyin ka darsataan ee hanagadeen dhinacyada oo beeraha biyaha xanaanada xoolaha kalluumeysiga iyo shaqo abuurka marka intaas oo dhan saameeya ee hay'adda FAO Soomaaliya oo gamiyayta ee waqti isla gaado doono ilaa iyo durki roogan ee wali la simbanda ka doona concept note ka ama mashruuc wali isku saabsan yahay la sin sheego doona ku dambeyn wali limbaanya input king iyo taladin iyo meelay fikradooyin limbaanya qaabkii oo liin la tacaalfad ee isbeddelka cimilada oo Koonfur Galbeed ee dibuynku weed marka wali ku wareejay adawaayay mar labaad mar saddexaad tiimka ninku kooy wasaaradda federaalka oo agaasimaha guud soo gaamiyay ee hay'adda FAO Soomaaliya oo Litta iyo Saliim iyo ku socdaan ee yoon adawaaya ee eedna gamaas intii waqtigan qaaliga iyo meel raayso ee inisan haa Egyptan an invitation ka
Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinka dambe waday dadaallo lagu horumarinayo deegaanka iyo isbeddelka cimilada deegaanada Koonfur Galbeed.